tuitunze, nyumba yetu tuipambe. Hapo nyuma tulishindiaga mabwende, karanga na makande, nduru gali dona sembe. Usinune kwa maneno ya majirani wanoko, hawaishi longo, ni maneno kama viroboto. Wanakesha wakiomba unichape game kongoto, jamani sielewi. Mapenzi matamu, spending my life, spending my life, spending my life. Kwani mapenzi matamu. Mapenzi matamu, naomba unirogee.